hadithi kusimulia itoshi siku wala masaa, mana mengi shapitia mbema na mabala.
Sishtuki ukiniambia love you, kwani niliwahi mpaka sema adu? Mana walikwisha kuja wengi, why you? Utafanya kipi nione no one like you? I think I'm winning, winning, winning. Kipia nini, 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 nini. Chakunitisha mimi, mimi, mimi. Show me you care, mimi, mimi, mimi. Kipia nini, 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 nini. Chakunitisha nini, nini, nini. Show me you care, show me you care.
Kiasha leka kilara.